ino Kenya 20 na kameto kinga tamudungu.
Thank you mwana mwathikiriria wakwa karibu sana. Nigenda tunyitanire nawe tafarere no njega muno yakirira mitugo na unduire witu. Na riu tondo twina muthuri Reverend Samuel Kahiga, karibu sana.
Gayarogo sho. Thy Madam, athuri na macoketie ngatho ni mburere eroira na makagatha ngai muno muno ni kumahaka maguta macio maiguru na makagatha ngai makoiga thai thathaia ngai thai. Undu ngi madam ngwenda gukumenyithia ni kuri na ibuku ria mugure wa chege ria mirire ya irio cia Gikuyu riandikitwo ni Benson Gakahu na ri wabici ya ikumbiri muru nigetha athuri matige kuragwo ni ndogo ya nyama cia hihio na njohi ya bia na machipsi na indo iria ingi iretio na ngwiciria ni ngukuhe ibuku riri na ni ngugurire muthome mwina miririni nigetha muone uria athuri magiriirwo ni kuria.
Niguo na riu tondu mwe wi mutonyi wa kirira na wi mutongoria wito wa ruririri ngakuhe ihinda utwire irio ici ariwe athuri reke makaririo ni muthuri na riu koguo athuri othe mukirane nigetha muikarage mitambo-ini hindi ciothe nigetha tukanyita nira na rire ndiriona kamweke nigetha ngahota kuingeria uhoro wothe uyu uri wa thuri kindu kiria kiria kiothe magirwo kuria nigetha makoro na hinya haha niho hinya wa uinge wito waumaga
wa ruriri rwa Gikuyu waumaga mirire nikionaga muthuri one na atumia 18 niko mahota mario
niguo na magakoro micio yothe ruganite
na mena ciana
niguo haya sawa karibu sana muthikiriria na riu tondo madam Marilyn nake egoko
we mwega muthikiriria jetago Marilyn Wanjiru mucera wa bari ya gathogo nie kiumia giki no kiumia no muhaka go update mudoro muhakere mamwe uri akuhandikite
ileguo
riu kiumia giki ri nio na nie riu no ni ndake na kuigwa Reverend akiugo horo wa thuri na kuugo horo wa mbura ona nie ni ndireragwo ni andu kuma twa thondeka mitungire kwina ugaruruku
niguo
kuugo mundu ta githondekete ri ni athondeke riu niwe ugicoketie thutha ithu tuthiite mbere muno
niguo riu tondu we ni wathondekire ri tatwire tu uria we wira waku we mwene kiumbe
muthenya uria twathondekire ri tuma guko hindi we ngikiumia kiu kingi ni ndathire ngigwatia tondu ndakwirite ni wathondeke twatigirite gwikirwo athwaya yekirwo twagwatia
athi
athi riu no riara ria cenjirie na gukiambiriria kura
matambiriria
kura manyunyu mbura ya matata igicoka muthenya ugirwe kihurana nene fio
niguo
nie ni ndonire utiganu
aya na mami wanyu ni athondekeirwo
ona kuo kwinayo
na athondeke kero ni kwaurire gwake
iria yothe yurite fio
fio haya Marilyn Njeraterere na uri ndaugire iturire ri na ndawa ni riretigaga kuruga mahau haku ri we ni wonete ugaruruku
wonagira matuma umaiririru
harai haraihu
ru no na matuma theru matari no matuma guthondekwo kimarora wega ni wonaga ria mahana ru ni wonaga matuma ngai ni mo mararuga ma
iria
yo kuwa mai mau ni marahata kuhura uru ria wirireini
niguo na riu tondu baba witu we haha ri Fafa wito, we warora Marilyn re, ni urona uthio wake ni mutheuku.
Ni mutheuku.
Niguo kuga mafio uria turari kiumia kingitigwa.
Ona agacoka riu ri, ngirora ona njwire ndikiirireire muno. Ayona nake njoi marora.
Ni mwake igwe inyu anake.
Reure, gwenda gukwira atiriri uthi wire mami wanyu nawe na arata aku aria mathondekete mutungi mutungi uyu no muhaka ucinjagio mai tondu ni tugire mahiga mamwe ma ruwi macio ma whaitire ni maraigwo mutungi-ini no baibu ciratigwo o hau mutungi uyu wa lita 50 kana igana ri gikuniko githitikirute nayo marima ma baibu me mwena-ini haha igoro thira reure baibu icio ri ni njui ni wekirire tuhiga tutu tucaina cainaga turia turogota tutagwo na barabara ini twitagwo cross crystals na rengyo na tuhana tangirathi we kira mo 54 ni 54 ni no ni ugukoro ningi ni wikirete tafuti igire 54 ni etondo ni uhingire na hari athi na ka plastic ono kone ka mukebe ka plastic ga cino hari athi haya ri uyaro ga mari na ningi ri irugamete ni ukoya mahiga mare manene nene wikire hau thini ni njwendi daugite uihurie mai ni ndarete ngona to muhaka uihurie mai maire ke maikare tandu tondo ni mari ikaraga magicenjagio ta thiku igire thiku ithatu ni ona ndiraugire makwa magucenjwe o muthenya tondo ni ndirenda brew area no menya terere meririni mature une methembe tatu ni kure na matu grupu igire cia thocito aria maratuhura iture mwenere iroshi na iture unerera corona heho muno na wathaka in fact mondo ni araigwa nginya ta kuganda moko baba wito ni waiguite ni wonete itureu
ee ndirionete
itureu ni riotura ingatana ndoino ndoino ina mai na miferethi iratuikira maundo matatu guturehera mbura okoro ni hatigarete mbura ya ngai iguru tondo mbura ni ri kimera kiayo turenda oko mbura itukire mera gitukire oho ri iteke tuteithie no hindiria gutari kimera kia mbura ri ndoino ndigututeithia na tena mbura no hi no ikirehire giwe ni no rere giakerere ni miaki eno iraikio na thimo baba wito ni waigwete rimwe ati thimo na wanyita ni waigwate ni ta ya gucina guto
iyo no kaigwate ra gukunya kunya kana tera kuharara
one uguo riu mahinya macio ni mometagwo EMF na ni ndirathie turaria maundu maya nigetha riri mbeunje theito e upgrade etwarane na maundu maria mari ku theine wathi tutiraria ati nigetha mundu etigere ni emeri ni ndigoka gukuheni ati no ni tothie ria e gutire na ngaragunja gukwira kwina ngaragu na ino ni tothi ndia kanuthue kau kange urire rocio tondu kwina ngaragu kuguo nikio njukite kuguna mbeunje the ihote ku upgrade nigetha matuteithie kurwa na thu ici cito na wathuri ya kururi ni urakiguo marauga ni ngai maratuhoera nigetha tuthie na mbere kugia na ugi amburere ona bare ya we yathigithe ndiare uirwo ni are mari na hinya ni kuguo ri ndirauga atire mbeunje the yothe rira nyitura ndirauga atengere kwa omuci nigetha ateithie baba wao riri iturere ri na heho njuru uguo ri na ni akuganda nginya moko ri itige gucoka kuruga mahau ha riakeri agie na riera ritheru tondu ituri uru ni riehera niguo riagatatu ri riria muhurira thimu ri tondu na riria ona ti thimu iki nie ngikoma uguo ni ndiraigua atari ruhuho ruragerera iguru wa njwire yako riria miakio twikagirio mbere ri we waiguaga ati nginya ndwaiguaga ku
uguo tari kamugambo yani itamatu maku mena kamugambo
ini no kaigua tari kindu hari na kindu uraikirio nginya ukaigua takigutindikite hakirine nie ni ndiraiguaga nginya tandindikitwo ngoro riu ndauga EMF ni njuru mono tondu niguo miaki iria miuru turaikirio na horo uyu wothe urona ri ni unyitanite na andu acio guikia miaki ya thitima kuri iguru na magacoka magaikia miaki iriho na ni ranyitana na thimu ici koguo ri maundu macio matatu ri tungieherie no ehererie baba wanyu uri utaraelewa ri githe tiguo Merilini githe ti wega na niguo twagirwo kunyitanira andu othe nginya makanitha kurugama na muingi mathina mao nigetha meteithie ucio ti wira wa thirikari ucio ni wira waku we gwikira ndoha tari anja na miberethi yayo na guikara ugicenja cenjagia ki no ndo ino ndingiruta wira itari na tuhiga turi tondu tuhiga tutu ni turia twarwitwa ngai wikire paipoine ha kindu tafuti igire na yondo ri ndugugikira mahiga mari ukwenda ona ungikira maingi no wega tuikare uguo na hari unyitithie wa athi uhoro ucio uthire koguo ri ni kuri na mogwati maria mangi mokite na mogwati maya ni mondirenda muno tucangire ni undu riri ni ndingihota gukorwo nie nyendete ngai na ni ndirona kuri kindu ringi andu maranyua na ni ugwati niguo gucoka umeherie magie na thina munene na ni ingia mateithirie riu kireke tuthikiririe woira wa muthuri uria mutongoria wa kaya ya Mombatha na niyo riu kaya iria nyitirire Mijikenda othe etagwo Mzee Mwalupembe na niwe mugo wa kifiro wa Mijikenda.
Naitwa Baya Mitante, kwa jina la kaya ninaitwa Mzee Mwalupembe kutoka Kayafungo. Na mimi ni mzee wa Kayafungo, mzee mkuu wa Kayafungo, na nikiwa ninaketi na wazee pale na mara nyingi huzunguka kusaidia watoto ambao wana shida, wengine ni shida za kiafya. Kwa hivyo miezi mitatu iliyopita niliweza kupata mamake Charo Katana akiwa na tatizo la mtoto wake ambaye alikuwa ana shida ya kusimama na pia shida ya kuchelewa kuongea. Alionekana kama yeye yuko nyuma kidogo katika hali ya kukua kwake. Kwa hivyo nikaamua kwamba nitamsaidia, kwa sababu beleni nilikuwa nimezungumza na mama Ruth Esni juu ya tiba za kienyeji, na akawa ameniambia ya kwamba nikitumia tobako kidogo na pia mafuta ya samaki inaweza kuwa tiba ambayo inaweza kumsaidia. Mtoto huyu Charo Katana alikuwa na miaka 8 na alikuwa amechelewa sana katika kuongea, katika kutembea. Kwa hivyo alionekana anaelekea kitu kwa mlemavu. Kwa hivyo nilichofanya mimi ni kuweza kumuona hali yake na nikajaribu kumsaidia yeye. Alikuwa ni mtoto ambaye ana smile, yani ambaye anaonekana ni mchangamfu ingawa hali yake haikuwa nzuri hivyo. Kwa hivyo nikaamua nimpatie, naanze kumpatia tiba hii ya tumbako ya kusaga kidogo, na pia nikaweza kumpelekea ile mafuta ya samaki. Basi nilifanya hivyo kwa wiki mbili, kila nikiruka siku moja, nikafuatilia kwa wiki mbili. Nikiwa pia ninamwangalia hali yake bila anavyoendelea. Basi niliona kwamba huyu mtoto anaendelea vizuri, na baada ya kumwacha kama wiki mbili zaidi na halafu kumfuatilia tena, nilishangaa, manake niliona huyu mtoto sasa amekuwa mzima kabisa, anaweza kuongea, pia anaweza kuwa hali ya kuelewa na kusimama. Nikaona kweli hii tiba ambayo ni ya kienyeji inafaa, inasaidia sana. Kwa hivyo tiba nyingi huwa mwanzo watu wanaziona kama hazifanyi kazi, lakini nakwambia kabisa mtoto huyu Charo Katana sasa anarukaruka na ameendelea vizuri, yuko vizuri kabisa.
Mothikereria ne wake igwira nguma kore muthuri wa kaya na niwe mutongoria wa athuri othe a kaya kore akwa Mijikenda. Rewo yo niwe woe tegete ta uria tukorona mugwa kithiru. Kugo muthuri yo niwe we na uma tumerei mbake nendawa na ningai wa heanire. Kai mumero ucio githe tingai wa heanire. Na mumero ucio ramera uri ndawa. Ona ugukiuga guka na baba githe matianyua mbake makimenyaga wega wayo. Githe ti muthungu okire gutuoni atene nondungi. O muthungu ucio ukite ha gukuhurira matu maku na riu riri urenda gutakari wa karehe ituria mbarafu ituona tutari twaigu. Barafu hehufio nginya mundu akaganda twara. Tarekei tuiguo riara ugaringi.
Kwa hivyo huyu mtoto Charo Katana alionyesha kwamba anaendelea vizuri baada ya kumpatia dawa, na baada ya kufikisha wiki mbili akitumia dawa alianza kupata hamu nzuri sana, akaanza kuongea. Maanake ni kama alikuwa amechelewa, kwa hivyo akaanza kushukua ile maneno, anaongea baba, mama. Mimi pia akiniona nimake alikuwa nimemwambia, namwambia mimi rafiki, rafiki. Akinana anasema rafiki, 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 rafiki. Kwa hivyo nikafurahi sana na nikasema Mungu ni mkubwa sana. Na katika kumpatia ile madawa nilikuwa nampatia kwa uji, nilipatia kwa uji, uji kiasi, manake mwanzo nilimpatia kwa kidogo, ilikuwa naona kama iko kali. Kwa hivyo nikaamua nimtilie kwa uji kiasi ya kama nusu kijiko ile, manake ni mdogo kijiko ile ya sukari, ikiwa ni nusu na ikoroga, na pia ninachanganya na ile mafuta ya samaki, ninakoroga yote alafu ninampatia. Na nikamwambia mama hivyo ndio atakavyokuwa akimpatia. Kwa hivyo aliweza kuchangamka na akawa kutembea, akaanza kutembea na pia kuongea, akaanza kuongea na kuonyesha ufahamu mwingi sana. Ni kama ilikuwa nimetia ufunguo na hali yake imefunguka kabisa, na sasa anakuwa anaendelea vizuri, hata sasa anaendelea vizuri. Kwa hivyo mimi, kwangu mimi ni kusema Mulungu ni mbomu, haireni za Mulungu. Na tunasema Mwenyezi Mungu anastahili sifa, na sifa ni zake peke yake. Taireni za Mulungu, taireni za Mulungu. Bye for man and rest. Mtoto anaendelea vizuri, ashukuru.
Reureke toke igwe ruo rwa Minister Louis Farrakhan wa America akiareria Jamaica.
They are trying their best to limit the people of the earth. Did you know that there was a policy in America, a policy to depopulate the third world? How does that affect Jamaica? How does that affect the Caribbean? Did you know that Henry Kissinger wrote the memo that became policy, and they said they were gonna use food as a weapon, and they sent that policy to the Department of Agriculture, to the Department of Defense, to the Department of CIA intelligence. So they're all in the world of the third world, setting the third world up for internal strife and revolution and death. Where does your food come from? Why does Jamaica owe billions of dollars for the importation of food when you could grow it yourself? But they grow it 1,000 miles away, and they cannot pick it after it is ripe. They have to pick it before it's ripe. Then they ripen it with chemical processes. Wax it, color it, and you eating it because it looks good in the supermarket. And now you're dying of all these different cancers. Talk to me. They are killing us off. AIDS is a biological weapon. Ebola is a biological weapon. I read recently, I don't know the truth, but it has been patented. If you can patent a virus, that means somebody made it. It ain't a natural thing. They have to depopulate the earth by 2 to 3 billion people. And you and I are in the crosshairs of the depopulation thrust of the policies of the American government. Where do your vaccines come from? If you're not getting them from Cuba, you need to look at them carefully. Please listen. You're vaccinating your children, but you don't know what's in the vial that they're putting in your children's arm. All of a sudden, they're suffering from autism. Then they tell you, no, 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 there's no connection between the vaccine and autism. Yeah, tell that to somebody else. See, this is the enemy, the same enemy that put smallpox in blankets to the Native Americans to kill them off. The same enemy that was involved in the Tuskegee experiment to fill black men with syphilis and give them the freedom to cohabit with black women.
Rĩu mũthikĩrĩria kĩigue wĩira wa mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ kũrĩa jeti na nĩ tũraranĩirie na mareka ũrĩa wothe kwagĩrĩire na aramithi ũtukũ mbura ĩyo nĩ yaurire na mbura ĩyo yaurire nginya ĩgĩkinya kũrĩa Monyo na nĩ yatatire nginya na kũrĩa Thung'arĩ kwoguo rĩ nĩ kũraha tũraraha Ngai tongari nĩwe uragia mbura ihinda rĩa kĩmera gĩake na ũndũ ũyũ gũtitithĩria atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria atĩ mbura itũ ĩrĩ o igũrũ nĩ mũndũ ũramĩhingire mweri ũcio wothe wetano na wetandatũ na nĩ mbura tũngĩraura mbura matu magathira riũa rĩgoka o ta ũrĩa tũtũire tuonaga mbura ĩkaura matu magathira riũa rĩgoka tũgota riũa ningĩ mbura ya rũciũ ĩgoka ũguo nĩguo mũtindo ũrĩa tũĩ noguo matu maratinda gũkũ igũrũ mataraura mbura no heho maratũhe matu macio rĩ nĩ mathũ citũ na rĩu tondũ ũthũyũ ũkĩte na gĩteknolojia nawe no mwaka wĩhumbe matharaita ma gĩteknolojia nĩkĩo nake Ngai ndehete ha nĩgetha tũthiĩ tũkwamũkĩte mahoe ya mbere na yo teknolojia ukamihuthira haria wahingirwo ri ukahingura njira iyo na yo thirikari ri ikuruta wira wayo gucarania na thu no ri mbere ri turie mbura nigetha tuhonokie irio na tuihonokie ithue ene na mifereti iria turahuthira ni mifereti ya cuma no na no huthire ri ya gutambia mai angikorwo ni mufereti wa turikite utinangie efiti ithathatu ithathatu kana wenda futi ikumi ikumi o ria mifaibu iri miraihu noguo nayo hinya wa guikia iguru ri munene na no mifereti ya GI iyo ya mai ni iri goro nithue turagura black pipe ya inji imwe black pipe ya cuma ya inji imwe na mendagia ngiri imwe kana ngiri na igana kana ngiri na meri mufaibu umwe na ni ugutinia tupisto tatu twa futi ithathatu na nuthu ithathatu na nuthu na ucoke ugure ungi kiumia kingi no urune kwaga gwika kindu githikiriria uhoro wa chairman wito wa mai maito makuria jeti warazo na niwe twathurire tugite fuata musa tugite follow moses niondo kou nikwo itura riria turauga tukwambiriria uhoro wa ndumiriria fuata musa na ugwo niguo turauga turumanirire na fuata musa nguma riria twari kigongona ine kiambathaka tukiuga tugutwarana na ngai na riu ri kiigwe chairman wito na ni jirani wa fuata Musa akira hangai niondo wa ngai gucokia mahoya make maunduire anyitanire na thuri aria marakire na oho
gitago yoga tuakira mugo ninieke mani wa mai ma olaso jet water project area ikorago iri nene thini wa cieni EC na tirani ya forum Moses na nituonete maundu maingi tuonete kuma riria okire guku no yende kinya gucokeria ngatho andu othe a Kabaru location ona andu kuria tutete mai kuma Maston jeti na kona sita ginya githungo tondu nituonete ugaruruku munene muno kuma riria madamu okire guku kwendaga o hamwe kugeithia ginya akuyu a baria mubi riria gucokeria madamu thuthu tondu nithikagiriria programu yake na nithimithikiririe thiku nyingi na ngona ni kindu kingituteithia thiini wa bururi uyu witu na nyumba itu ya gikuyu ndienda kwaria manini kuringana na uria ithui tuonire na uria twaiguire na uria kuri muthenya wa mweri 22 wena ni twaranirie na madam Ruthu ngimuria uria tungika tondu itura riri ni rikoragwo na thina muno wa mai tondu turi gukinya mweri toyu wa Julai ni gukoragwo na rationing ya mai no riu ni thinyonete ugaruruku muno tondu muthenya ucio wa 22 ni twathire tukigomana turi andu ana na tukiambiriria guthondeka kiramu kia guthondeka riera no kuri mweri 23 ni tutiarikirie mweri 22 no mweri 23 ni twokire na tugithondeka diramu tukireherwo diramu ni muthuri twatumite na tukireherwo cuma na tugikira na tugithondeka maundu mangi twagithondekire hau kuri kindu thaa 11 na nuthu mweri 23 ni twarikirie wira ucio na twarikia kurikia ni twanire mataa gukiambiriria gutherathera iguru na tukiona ta kwina dalili ya mbura ni twakire macini igiri ta icio na gukiambiriria gutherathera iguru ni kuratuire kuhana ta gukura no gutiraugaga no kuri muthenya ucio wa mweri 23 thaa igiri na nuthu ni kwambiriria kugia na matungu ta kurenda kura no gugikinya thaa ithatu ni kwaurire kuri muthenya wa wetano no ngiona maundu mothe Ruthu augaga ni mahingaga koguo ni ateithirie handu hanene muno muno na no njurie nyumba ya gikuyu na muumbi marumirire maundu maria Ruthu aramera tondu ni maundu ma gututeithia nginya bururi uyu uri angimonaga tari itheru no ti itheru koguo niĩ no njuge ngai atuteithie turumirire programu iyo ya madamu Ruthu na tugerie guthondeka nyamu nyingi nginya matura-ini na angihota nginya gutusapoti no tuthondeke kundu kungi tuthondeke ta kundu ta githungo ni gukoragwo na thina muno wa mai ona kundu kuingi na no tugunike muno ningi no njuria andu aitu manyitane gwake bururi uyu witu na nginya akorwo ni ta madamu Ruthu uguo atwiraga uhoro wa guthondeka macini icio tuthondeke aya twarĩkia guthondeka muthenya ucio niguo gukure ni twekire mahoya o maria atwirite na ni atukeithirie muno na tukiona mahoya macio ni macinjire ma baba witu na tukiuga twanta gikuyu ni no njuge tunyitane o hamwe na tugeragie kumuthikiriria muno tondu ni agutheithia nginya itura riri tondu kuma riria okire mwena uyu wa haho na hetagwo forum wose cinjire no ni atuteithirie na kundu kunene muno tondu kuma hindi riria okire guku na agika nginya mahoya guturaga kuraga koguo ngai witu no njuge ni mwega na madamu ateithio ni ngai atuthondekere bururi uyu witu na atuhoere na atuhoere nginya atongoria aitu na atuhoere nginya andu aria maratutongoria thiini wa Kabarak Education nginya wira uria agitigitie ningi na no kiuge ona akorwo ni anini gakira karia atuthondekagira athii ona mbere na gututhondekera mbura yambiriria kura yambiriria kindu thaa ithatu na ikiura mumbururizo nginya thaa kenda na nuthu cio tuku muthenya umwe tano ngai wa muoyo aramurathima na arathime nyumba ya mumbi na gikuyu na njurie tugeragie kuthikiriria muno na ngai ni agututeithia asante sana
ndiu mathikiriria ni tugukiigua wira wa Jeffrey Moremi na niwe ukoragwo the man behind the controls niwe ukoragwo anyitiriire mitambo riria nie na Marilyn tukoragwo tukiaria kana Reverend goko KBC Gwacoro FM na riu ri ni tondu twari haha kiumia githiru na tokite gucamania nake twina nginya Reverend kuri na wira twarutaga na angicoka ngimutariria uria agirirwo guthondeka mutungi nigetha kuria kwao ahote guteithika tondu we mwenyewe ni muremi na nginya ona kwao baba wao no muremi na riu ri nike tukiigua wira wake karibu sana bwana chairman
nkugibwega muno madam Enkesen na ngucokia nkatho muno nontu igitarira twaria Jumapili Jumatatu rukiri ndaringire thimu ndathondekerwa mutungi uyu wa lita befte na ndacoka ndekira pipe na maiga mamu tukwirirwo monthe ndekira into bibio nthe na hathi ndekira mutungi uyu warikagia gintu thaa itano lakini kintu thaa kenda ndaringirwa thimu mbura yurete nene muno na kwanjire mbura ni uria kinya mwankaru kiri na runi yenderea ntugithatu kithingatano mbura kiura mbura nene muno na ngucokia nkatho muno madam nontu vontu bubu ngucokia nkatho muno kingai mwene inya nontu bakuririe mbura na ukuria imera bietu na nkwira kinya bau bangi bonthe baba kuthikiria gipindi giki at least geria urothe kinya kinya ugi mutungi umwe urothe uthingatire wa uturuthite na tutiaga mbura kinyari kanari na itabwabu kumenya ukweli tio guturia meru nitio turetaga kinya irio karibu ndeguru yonthe ona ti Nairobi yake kinya mwambasa no atio twiraga into nogo na murungu akumwe mono
madam nengwada gukindira uyiro cio wa mwanake ugwetwo murimi uria niwe ubikoragwe Saudi engineer wa migambo ya hidiria twiguku na programs na nidari ho hidi wa mutaragirio horo cio wothe na ndimuira wa maundu macio mothe ni tondu ni ndakiri ho na ni ndaiguire ona nino ngugicokia ngatho kwi ngai ucio thiete akiguragia maundu maria tukoragwo tutoi
niguo na riu ri tondu wa uhoro uyu wa mbura ri ni njuwi athuri othe me mahoya-ini athuri na atumia koguo muthii na mbere mugitunyitirira ithue twe mbeu njithi yanyu nigetha tuhote na ithue gwika maundu maria mangikorwo makihurana na thu ino itu tondu riu ni giteknolojia mbara ni giteknolojia riu niguo tuguthii tugikaga ngai witwa murathime na inyue athuri na mahoya manyu ngai aromaigua na macokie nigetha bururi
Thank you, madam. Na Marilyn, ni mweke ucio ninge mwahe. Ningwenda kwamba kuga andu aria makiritie miaka mirongo ena marona mundu ni anyitwo ni homa ungiaga gukorwo ni urehumba nguo wega na wage kwihugira murimu ucio ni ugucoka utuike rimunia na ni wega andu mehumbe nguo iria icio rugari
nguo cia urugari ri ni ndonaga kuria ruraya arume ni mekiraga ka legging no legging icio cikoragwo ci cia arume ndu ka legging kamwe ndurume ni kamenyekaga legging na thogithi iria nditu na gukorwo thiini ni arehumba t-shirt ya moko maraihu agigekira shati nigetha akorwo na kagoti githe tiguo na ni turaugire ningi ciana cigurire hot water bottle aciari ao na ni gukorwo ni wega muno handu aguthii kumutwarira ndawa tondu agukoma handu hari mahiyo na ni ya kuigua wega. Na hot water bottle nienda yu supermarket ine na makemest. No niengoraga supermarket nigithangagura iria nene. Na hudhagire mwerengi magoro ine kureanda igua heho. Na reu diko ishimondo ni arako magatika kweno orugari. Otuko kukashoka ukagia heho. Na nienda anaona nginya mware wako anane mondo monini otari katari ya Merilini. Aga koroni ya hudhagira. Tondo nikendo kiega. Kuogu onandu wanini onarikari ya Merilini na nginya onawe oragura nira. Onawe ure yaku. Nigedha onawe oka kenagira maisha maku. Nogi vio nambere fafa wito.
Odore oge gweda kuga. Hede ya President Mzee Jomo Kenyatta. Ni kwale siroga niyari kuo. Yoigaga Build Kenya by Kenya. Ogo ni kuga atiriri. Ido shito ili ya tuwe kuragiri ya goku uri. Ido shito ni shio siyari jagona utuwe. Kane tole ya liyo horoshi wa amirele ya ilio. Na ni tole ya ge ilio shito ili ya tuwe kure ilie. Tokanywa madhufu, tokanywa mete, tokanywa meiri. Nige dhadha kame iga dhabio. Na toka hota kuhura na mirimuere ya yuki ite iga tokora. Owo kendo geodhe orona ogenyua. Kendo toyo rea gedo deketo. Na kendo toyo korea kiu. Mete oga koroki duku geode oge kehuga na igiuga tucokerere mirire na menyuire ya indo iria twariaga hede ya magu kama ito.
Neguo uguo ni kugando manyota menya kana ni withondekire ka juice gaku na kana ni atia kana ka juice kare uranywa ri ugakoro kimenya kihumo kiyakio ini
ona kure atari tu ina muti uria witagwo mwinu uria wateraga gitete kia iria na itete tu ina cio tondu na mirimo ya high blood pressure mirimo ya hypertension ni nina guo ni makara maria ma mutero no ndungikama iria riothe ugatwara ndiri ugacoka kanywa gacai gato machani ati nigetha wone mbeca na mbeca cinge
ndere ure ona karenjini aya to mari hinya na nio maciarite rugo tukira ri githe matiteraga iria riao mageta muski morski
ona tumia ito the iretu ne ku marorete
neguo kuoguo gugetera iria nie kwanza ni njaririo tumite tu twa mitero na gitete na nyoni ugutera ni ngugura riakwa
indo icio ri wabici ya ikumbere muru itete inyana indo iria cinge ciothe kinyamite yo ya mitero na magoko ma mwiri nigetha andu mahote kuigitira gwi prostate cancer na ovarian cancer ili erwaragwo ni atumia lekei tuthathaiye ngai na njira ya kumuthathaiya na ihoya o ta uria maithe maitu na maguka maitu mekaga ngai ino kimerero we wathathayagio ni maithe maitu nawe ukarathima bururi no kaheana mbura mahiyo magathathara irio igaciara atumia magaciara rurire rukagia na hinya tuoka gugothaitha o uguo tuire wi nduire uturathime no turathimire bururi uyu watuheire ni kuri na mirire ri aturaria ingirehete mirimu ni kuri na menywire ri aturanywe indo iria tuture ithondekagwo na ingiiga turehere mirimu ni kuri na uhoro ucio wothukua riera na gukagia no horo ucio ninge ona indo iria iroima tiri-ini ni tondu ona tiri-ini warogirwo tugakorwo turahihia maundu maria mangitugiria tuikare thina uturia watuheire na ugiturathimira twi hamwe na ciana citu thai thathai ya ngai thai na riu ngai ino kimerero na nduire ya maundu kiriria gutuhe uge na ukiriria gutuhe uguorio ona uhoro ucio wa guthuthuria maundu maria mangitutethia nigetha ona cio ciana citu iria igoka thutha witu ikagaya bururi uyu ni undu bururi uyu niwo watuheire na ni bururi wa kiiraniro na bururi wa kirathimo thai thathaiya ngai thai ngai ino kimerero kinene nawe kiambiriria nawe nduire twakuhoya utuhe riua riria rikuhonia miiri itu twakuhoya utuhe mbura ya kirathimo o ta iria gwairagiria maithe maitu thai thathaiya ngai thai na nigetha ona bururi ugacoka ukagia na irio na rurire rukaga kuhoya na rurire rugatuika rwa kugacira na kugia na hinya ni twakuhoya ona irio iria irathondekwo na ndawa iria ingiuka gutunina ni undu indo icio ciothe gutiri itaragerera ndawa-ini utuhe umenyo wa gutaukirwo ni maundu maya na ucoke utuhonio na mirimu iria turwarite yumanite na heho ino ikuo ya barafu yumanite na mirire iria turaria yumanite ona ng'aragu iria ingi uketukore na waturiria mbura ni turikwiraga thai thathaiya ngai thai. Hiri no tuge ham dai dai yai gai wito dai 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 yai gai wito dai 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 yai gai wito dai
Ekoyo dai dai yai gai wito dai